No one tell studio Kalangu Ketin Dong, Yande Sapo di Nyaloma, Habaru Je Fulful De, Dundu Kondan Sigila, Maudo, Momingo Meningat Nound under Studio Kalangu, Dundu Yotina Fila Chubaki, Kwadi Lady Menisher.
Studio Kalangu, no word Sigila, Mounde.
No one tell the hand in this man, Amaruko, one of the Kabaru Jido Studio Kalangu, Kualati, and Kaltana Hala, Chubaki, Kohore, your lady. Dundu kwanda pigal aranal hautade subade député be leddi men Niger ko hantawe wadi kenyan de tileke nene on nani kenya min kalno on no do wadira handen en piliti to naren noy do nyaldir nyaloma kenya o enda noy wonno fawar jo tendeje chubaki enda yaha mabwa e jamma ko enda kanyo fawar jondu konda ni limor neno wadiri dum won ko tawa ton rejoji jetat leddi men Niger fu Mini ngodi radio jidi min goldito studio kalangu ona kebe mi dukona do internet kanye Facebook non non dukona bandirabe amin tawabe nokku warde nokku kayen dukona en kinote den nodda gam batti nanen noy dum wadiri go fe putta do ena gallu nyemen Umar Hamara tawa do ena pale de kongere jaweti
non weti Suman Ahmadu ombeti e jamini do won jonto der sudu pale de kongere to bien horeje sudu seni on lo doma wodi du iliyande sapo woni ko min tawa do endam bien farfo wonde ko darta golli turbe din e gineji din ka fotti di la ma fawoti amma kambe ko e mabbe latibe no tawa e der sigilaji seni ben be kolli e wiide ko be kebi sadon dan sanne dum hadi be fudda e lijoni
ay sadon dan irde am be bibe kebi har goltir na har himbe na har dum hen
o no ni be bi har goltir e fawadi joni bi e nimbe be yerno be kolliri
Joka be kokki wakati mo be mi joto tama dum fudum wadan no handirna
o wakati be karuno be mi nimbe no baabi do mu tebe fa sedda fu be puddan golleji mabbe ana ko mitan filla je wobe be hokkobe habaruji fu ngari kawri an kan yimbe fu sigila ma farnde na go gondo ayu fay e na to de ni fu sigila ma fa wo sani e jewtine ginan fa wada ko nata der sudundu
dene seyne ye yeser kala ka senna min keba min noda min paame no woni no woni yara to enda am palde ko ngere do enda gallu nyemen nani wantiri joni okay ni hala filla ko min kalni o hala chubaki enda joni en nata e der gure med en der leydi enda to enda sayi abdullahi amadou kany woni ko noddude fa hala re en noy non abdullahi jamwali
alhamdulillah zumana amadou jampal en noy wuro mo wali
ah gatche fola abdullahi ara wayfina nadeni
ah no koreji modon
noy nyaloma kenya o timmir hal fila ko nartu chuba ko wadi
wallahi zumana amadou bassi fu wala dagulino handiri wi du ko biroji votti din di pitti illa ma yande jeetati sabu mi e hore am yehi ton
aha de mabbe lanje jangay
ha
min be jangay be mabbi wakati hani dum faddona
dagunino handiri do wakati ni be hani be mabba de ni be mabbi jaati
Mhm. To ko jida kay nyaloma himbeje burtege jey chuba kidana.
Sanne fa wodi jaati min kadi mi ko weltare sanne sabu de hinde ni wakkati wi anama chukogol fu atawa himbe no bofire no boni sanne amma joni fe goto atawa der tendere wote fu to wote fu bursa goto ko wofata.
Mhm. Nena joni limor de fuddi yesama ayi limor den don wadno hanirna.
Limore ne wallahi limore ne toy entendeji den kay yim fottay limol majje amana de ni nokku seni do enna en fu fotti kerol ko wite kesuji den fu de gari
den gaddama don
de fu de gari joni e de koy e limal illo hanki warde joni fu no himbe gonno lima
to joni Abdullahi hala commune mo tammu commune mo gelajo e lekkuji nokkuji godde ne dum nan do harton
wallahi ko min tamuka min nanay fu ko sadi ammana min biya don fal ko min gelaji ton en min nani himbe jeftuube be juri ton be gari le wuroji di nokku to wodi tendeje kan woni taashi e wuro bambale do kan fu be cognini dum
be cognini hono be bulti tendeje na be pi himbe na be ko e gineji
don kay ya kay fu no wite kan be bulti tendeje den wiya du ko be karkini ni anka gineji de ammana sa Allah jabi do yaade lasar fu min garto non dum min keban kibaru on no fonditori
de famama himbe be moy en non na be kala kambe moy en no
himbe wallahi to daguni milabe den kay kan ni woni no wite kan wombe le charki le laddeji no gada gacceji de ni
wiyambe be bulti tendeje chubaki didi wiyambe dilde himbe dinon du konda anana iduna
dun ka jaati non woni ko fillora ginandan amana radio yidana ko laabi tar do yaade do wadi ko midon don midon pisito fa woda min keba ko laabi
to ciagal dun non dum nanda kase wadi harton saido
walla joni kam min nanay fu ko sadi der majjum min nanay fu ko sadi der majjum wodi du ko wiyadon der commune saido en nokkuto wite tendeji de en tendeji sappo jeegon de fu kenga subaka mi yida kede den nani du ko rewbe ben jehiri daguni no handiri
wakat limon non Allah sala fi la partie be ngada fod fod do majju
sey hunde kero ko wite himbe sukabe delegebe liddabe wi'a wara jodo do inde partie be fu ba goto mo hen fu jodi tan golle den no jehirano wodiri
Abdoulaye min jetti ma dal sai fa dami no ta dema keben habaru ji den dan ko labi do mudum
Studio Kalangu
le programme de Studio Kalangu
a Tilabe
sur la radio Tebosi
97.5 FM
Studio Kalangu
no one tiri fawar jodon kettini studio kalangu e do radioji modon kero regioji leydi Niger no filla ko darto hono cubaaki horejo leydi jahangal aranal hawtade fawar jondo kono subade député be joni enen baawi yatto enen torode seni Bouba Seyni ara sirri jawali
jambal Ousmane Ahmad
alhamdulillah Bouba Seyni noy habar cubaaki nyaloma kenya arwa filla na demin dum e woni ko wadi e mojjum
wallahi Ousmane Ahmadu do andan to rodi cubaki ngadi kengan nyaloma alal o e gilla hankin hara yambe jeetati jamma do kesuji den putti no wara amma woni ko wadi har sengore yannange to rodi kom lore go yeyi wado cubaki lorka e ka warta himbe wakki e man te potti e pidi do lorka e goto du woni nawnido le majjum goto on to gonde den kala do witnama o yarama loktorka andan nyemi amma e bawde alla lore kan ka hebi ka yottake to rodi ka yottake du e himbe ben ka yottake du kondan e kesuji den
nanon joni himbe fidube be fama ka moy en non ha
fama ka himbe jogi malfaji ni kan fama ka moy en wadi
amma
ne mila himbe beto no mila himbe beto
nan wantir den fawar joni hono Boubacar ala way holude en joni jon kenyande noy himbe je jamar ye hiri ele cubakina
wallahi Ousmane Ahmad nokku futo min jidi do e ndal leeto rodi e yaade gure ladde to rodi cubaki ngadi wadi no handiri wadai du futo leete ndeje de e ndan to podaagu wadi ginandan ka wala du himbe wurtake subake ku buri ku hewal du kan woni sukabe ummantore heere e rewbe kan woni ko min jidi wurti kengal sanne do ndal leeto rodi wado cubaki
e ndal majju wadai fu ngata mi latenaadu kondan daare hala filla warobe fa wada subaki hebay wadde cubaki e ndan na ko nandi emu
wallahi wakati goto do anda le kurere to rodi sangor mudum le kuro to rodi sangor le tegal woni ko reji e cuburto in wadi ko dari sadakal amma boyay di ngadda ma lawlaw
ah to wadi sane Bouba Seyni min jetti ma sane to madala en jetti Bouba Seyni do ado to rodi denne ne kadon kettinini studio kalangu gambate pamen noy wono cubaki horje leedi men Niger ko wada kenyang ele kero leedi ndi enda kanye e ko député be noy wonno dum nyalliri noy dum hirtiri no dum waldi no dum wetir hande dum gon en noddo sakira meden nokku warde nokku
studio kalangu
le programme de studio kalangu
a Tilabe
sur la radio Tebosi
97.5 FM
studio kalangu
madala dum warti to men do fawar joni hono jokka semi yaranto en dan tera du konda mafmulay mo radio lipta ko jawal maf
wa alaikum assalam ko defi ni tam
madala ma far waawi filanaade mi seeda noy cubaaki wardi e lay département mo tera e ko nanda
insha allah mi do waawi ya zamna hasi tafon subaka o hore mudo min e mabbe gondi hanki warde joni no hore mudo mi woddaaki le suudo non mi diya mi do warta ummaade kengam warde joni ni le commune tera do en na wondi biroji hemre jeetati kan di golla biroji hemre jeetati di duddi fuudi golli di kaani wotudde himbe dinaaji chapande jeena himbe dinaaji jeegom e teme jeegom e sedaka di fuudu di moti e jam hakkilo wali ngo wadi nokku fuudo fitina wadi wada le leedi tera do ba nokku goto
de ko bila joni himbe be woti ala wawi yo nedo wawi de misali e do hemre himbe foton woti le commune tera on
dum do woni ko wurtanaaki min jina zam joni min no dino neddo o seni online min kaldino o wi kam dum do lawal majjum wana ko hebete joni kanande wadu wakkatu gomma warde seeda de be burtinu
to ma fa ay warma ayile weke
bismillah
ayile weke mi min le gallur de enda ajewi ayi ne jirda jama'ar wurtagol mu fayaate ndeje cubaaki
wallahi rewɓe e worɓe neɗɗo fuu keddiiɗo mo wurtaaki kay fuu tafo mo waawa yahde naa mo yonaayi wotude ɗum woni le terrain ɗo ka ɗo piiliimi ɗo ka
naam to woɗi sanne ndenne jooni e nanɗe maaɗa ley gure gure ko ɓatti le ko le département terrain e noyi nanɗon toon ne waɗiri waɗiri
ley gure ummaaɓe gooro faa tokkude le leydi jaguru nokku fuu ɗo nanaawi ɗo fitina waɗi to natta le wuro terrain ɗo ɗo fitina waɗi baa nokkure wootere yo woto ni mbotuki muɗum yimɓe coƴƴata jonka yimɓe na kakkiti noppi muɓɓoy keɓude nanude ɗine woni ko wartirte e haalaji ɗin keɓa paama noyi wonno wardi
to ayi yimɓe haali haala cuɓakki no tiiɗani yimɓe ladde wakkati gon kam wonno ko filla tuggugol feɗeno muɗum e dow natal na maande parti naadu konɗa an photo gonɗon tewta laamu wiyama no kuuje kewɗe woɓɓe no mboofa ɗum ɗum ɗon on tawi kaaki ɗum sanne na
ɗum ɗon waasata jam goɗɗo fayse holla jooni yimɓe ono yimɓe parti politique en yeesooɓe waɗooɓe campagne ɓe pirtani yimɓe ɗum ɗon laaɓi ɓe kollitii yimɓe ɓe ngatti yimɓe kolla yimɓe toye ngattata kolli muɓɓoy kolla yimɓe no ngatta ko tawa votte on no haani waɗude yimɓe kaalanaama amma goɗɗo fayse haalana jooni so nini o haani wotude tawa mbaɗa mo haandi wotande on lay wotonoyta so yehii kam kay mo yiiri tere muɗum on ni wotanta goɗɗo signan zati faa watta jam iɗen annda ɗum faa jooni hakkille muɗum warta e majjum amma yimɓe ladde heewɓe keɓi anndal dow majjum ko wonaa jooni jam hamen nde kay no haani le leydi meɗen tawa no woodi annduɓe amma no woodi heyɗiɓe e majjum ɗum ɗo no tiiɗi ɓen toon
jooni e wurtinigol ko wurtina e ley ko heɓa ɗum ko tiimoɗa tiimoɗa a yahi yala ɗereji mboofaaɗi heewi le bureauji ɗinna
nokku fuu ɗo gollal waɗi no woodi saɗɗa no woodi to woofete boofi ɗinna toon amma ɗi ngana tewɗi
boofi
mbasata
to nokkuji goɗɗe du no wiye woɓɓe talki mumen cuɓaaki kin en ɗan nde yehi bureau to haana suɓo no yaadi no laato saɗɗormaaje ko nanndi e mu ɗum ɗon ne ananayi eɓe kaala haala anan yimɓe ne woyto dow filla heɓay suɓaade en nena
minen kay le terrain ɗo neɗɗo fuu mo heɓay ɗerol muɗum nokku muɓɓo fuu si a yehii to laatake to hono jooro moɗon a tawan ɗerol maɗa si a yehii mairie a tawan ɗerol maɗa woodi nde ngarɗa du fuu a hokkete ɗerol maɗa si a yehii a tawan du photo maɗa ɗu no woni nokku ɗo to enne kam du ɗo bureau fuu anndirɗa
jooni ere miilo moɗon onon miija ɗo yaade wakkati oye woni ko heɓa ley leydi terrain wawi wurtaade fa yimɓe faama
ɗum ɗon kay e juuɗe maɓɓe keɓal amin hewtay toon hakkilloji amin no nanndi tawa miɗo mbawmi heɓude toon de ɓe kokkitaymin gonga majju ɓe kokkitaymin laaɓal majju ɓe mbiyanamin ni mi muña woɗi muñalle wona donngal coddungal sako neɗɗo jottonino ferli koyɗen no hettini
no waɗi nokkuji goɗɗo ɗo a nana woɓɓe no mburtino wiya ni waɗi ni waɗi ɗum ɗon ne noyi wontirton
minen har leydi amin ɗo baagotel waɗa so gonga allah jam tan waɗi yimɓe miiluno no hulɗini ina hulɗini fuu wallay minen kadi wuro amin ɗo baagere gooto waɗano fadde votte o waɗde hantaade zati yimɓe moƴƴi yonkiiji muɓɓo sanne no kuldi amma wallay alhamdulillahi rabbil alamina e golle allah ɗum waɗi ɗum gasiiɗi huunde ɗufu waɗati
nenna ara filnade min ndene ɗum woni ko laamu leydi hooƴi laabi ton enɗan ko ɗum heɓi ɗum waɗir noon
pirtugol ko e hooƴi illa ma wakkatu on wara hooƴi ɗo faa nde yimɓe dariɓe no watta ko tawa to fitinaji ɗin ga ɗum
yimɓe koye mumen pirtama sanne sanne
sanne
to min jettima fadde amin wartoyde tobaɗo kasena maf moulayi ɗoyaade terra
bisimilla
Studio Kalangu.
Le programme de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far A
92 FM.
Studio Kalangu.
Non, on tire on kettini fano wodi filla ko narto cuɓaaki ko ñalli keñang der leydi men Niger e kerol wuroji fu ko tawa hen endan cuɓaaki du en kali hala mudum wiide ke subagol horde leydi men Niger himbe chapande tato nambe en chap noga en jenayo laatiɓe kokki inɗe mumen tabintinama no goni e tewtewdi e ndan ka e goni ko gatta gam batte yimɓe suɓo hakkude mabɓe mo ɓuuri yidde e dow hakkille fukkigo ko wala foɗu foɗu cuɓakidu konno ni waɗi no hanniri ne woɗiri yerno fa hande yimɓe laatiɓe ƴuuɓe leyɗe kañe ƴuuɓe leydi men ndi wonɓe no daara cuɓakino wori haaliri jon oni en jatina nder région mo Dosso fa nanen ton e ndan cota sedi Barham Hasumi aɗa siri fa no woɗi salamu aleykum
waaleykum salam
madalla Barham miɗi ballina jam miɗi ballina yimɓe cota fo jam
wallahi miden noto
tamadal alwaawi hollude min nyaloma kenyan cubaki dume won ko wadi der mudum
wallahi nyaloma kenyani cubaki do der commune chota der biroji e min gonana do biroji lasoji didi henay min godi der biroji didi henay di pat cubaki ki wadi jam heseo no kure fu habo wadai do der wuro chota bango gon tan non suba ko himbe geddo didi sedda do andi no kure to partiji mawdi hawri fu betino toy be gea oye o wujji oye ono wujji ham tanno yeyi olko wadi yeyi denno fozel odor yeyi woro nato jaka himbe sendi himbe denke habdo gon wadai fuiga da majjum himbe gadi cubaki mu en faajehi e limol du fa handa abdo fu wadai jaka neddo fu e goddo kadi
de joni o e jile mada kenya himbe burtake sanne burde cubaki ko wadano ko conseiller be nayi dum foto ani
wallahi komi jehi min daaroy ni himɓe en ɓuytike seɗɗakel gan ko conseiller en keɓi ujunaji jeeɗiɗo to ko ɗoɗo en keɓi ujunaji jeego'o e keme jeenayyi e tati noon ko yeyi suɓoji to ayi na suɓaki hano ɓuytol seɗɗa waɗi nder majjum min anda no kure ɗe no hunden ɗo yeehi waɗoy
inchallah de Ibrahim joni eley majjum eley jiile maɗa himɓe wonɓe no ya cuɓaki ɓe enɗa eɓe gonɗa ɓe jiita da saabu nokkuji ko himɓe ne mboytoro talkuru laatindu wotoru ndu enɗa
wallayi min o gacce komin jeehi min jioyni min jioyi noon ko himɓen ɗon no majje noon no adana woɓɓe hano deyi en jeehi en daaroy nokkuji ko himɓe jeehi gattono diroy to ɓen ɗon noon har maɓɓe no min jeehi min jioyi gam ɓen ɗo miɗen andi hano alhaali partiji goɗuɗi semɓe nder nokkuje ɗen to caka majji noon min jii koɓe timmino gattono woɓɓe har ko cuɓol defiteɓe ɓen to har ton no majjere seɗɗakel yehi waɗoy amma de jeehi en daaroyni nder komin on fuu hano nomin kanano nder himɓe ujunaji jeego'o he keme jeenayyi he tati himɓe keme ɗiɗo keme ɗiɗo he keme ɗum jeetati he joyyi hamɓe no jeehi ma joyyi
kemi ɗiɗo e capanɗe jeetati e joyyi
o 2085 hamɓe no jeehi ma joyyi
ujunaji ɗiɗo
o hamɓe der hano hamɓe ujunaji ɗiɗo hano himɓe keme ɗiɗo
mi faami sanne
o hamɓe no jeehi ma joyyi to nanke ne en daaro majjol gol ɗuuɗay sanne noon ni
a ɗuuɗay sanne ya inchallahu to joni o ele jiile maɗa fa hannden koɓe puɗɗi limore nde a habar partie ɗi ɗi gaddowa kasi en foɗu foɗuna
peutetre partie ji ɗin wallahi caka partiji ɗin poɗi foɗu foɗay gam ɗo woni cotta wuro mango ɗon noon partiji ɗin ha yimɓe fof gondi goodi sembe gonno gatta sembe mumen komin jeehi min joyono depuyema on hano kuyo cuɓa kuttelgol fa yamde sappo heɗiɗi ɗum yeyi ɗum waɗoyɓe kanti guere biroji gon kantay amma neɗɗo fuu habday goɗɗo neɗɗo fuu olkiday goɗɗo himɓe mbari muñanno daara yiɓe gaɗa yiɓe limal ngal fa ɓe kanti limgal ngal min jeeyi fuu nokkure to himɓe nangodiri no jennodirana goɗɗum becce fooɗay nder biroji ɗin ɗu fuu min tafi min nana sala nder komin on gacce gon waɗi min keɓi bureau goto jahaɗo gaɗo aɗo annulé kandu président on noon miɗe min yeehi majjoyi signature on noon o yeehi o yi waɗoy hanko tan nder nokkuji délégueji to bureau on ɗon waɗo annulé gaɗa majjum gacce fooɗay nder cota
hono bureau on jokka kanka ittama le limor noon ni
kanka ittaka le limorel bureau on noon waɗay ɗum on noon waɗi ɓe gadi o ko yiya to kanka noon ittete noon gam neɗɗo fuu wala sikka muɗum ko hano goyka waɗi nder muɗum ɗe cikki
caggal ɗum ɗo ne on mata e fuu goɗɗum gade
wala caggal majjum fuu woni min mata e kadi
de joni oɗon miila e ley himɓe waɗuɓe cuɓaki ɓe joni dow hembere joni no miije no waɗan himɓe foton ko yeeyi
nder hembere nde eɗen goodi hano himɓe capanɗe joyyi he jeenayyi ham heko dekki dow hano yeewa ɗoy sappo on nde en daari hano nde en daaroy ɓe jahay ɓenndu himɓe lasoji ɗiɗo hamdu he seɗɗa
ham woni waɗa jeenayyi en noon ni kandu
hano sikanaɓe noon
to a ñande o mbino min wote otto rewɓe heewide sanne cuɓaki ki to cuɓaki kiɗo ne rewɓe keewi e majju nano hen ɗum wontiri
on rewɓe ni gadi ɗum ko ɗuuɗi fuu semɓe ɗen fuu rewɓe noon kuuje amin ko ɗuuɗi fuu rewɓe e dokkiɓe ɗi goni ɗo gawɗo andi goɗuɓe semɓe semɓe ɓe gala golle gonke fuu hande no waɗi fuu gadi dabare ko wurti jeyte foyi jawdi ɓe gala ɗen leydi ɗi denke semɓe ɗen fuu rewɓe ni gadi cuɓakiki nder commune mo cotta o inchallah
to Ibrahim min jettima ɗo ade cotta région mo Dosso
to madallah
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far'a
92 FM.
Studio Kalangu.
Nawantiri joni fahande ne gonder region mo Dosso do fi ko nartu cuba kenda no wadiri e nokku warre nokku joni en kaltana e Jean Boké tawato na birni ala siri Jean.
Oui, amin alaykum assalam.
Madalla to minin goni min noddima gam batte kenya en kalino hala cubaaki horejo leydi men Niger kanyu e député be no dum wardi le département mo Boboy kanyu e gallure birni gawre de enda arba halde min noddo nyaldir hande nena.
Wallahi do en cubaaki kin en wadi jam e sewo to min pili don en fu dum nangi dum wada vote on en nanana ko wakkati ma orgol foti ko tampini himbe ni woni har limol gol en partiji fu cendane neddo fu anda baka mudum don non be jangi sanne don en wabbe jottike fa yawtol minwi en ko kebi jehi kanto e jara tan en meri
aha amma onnalay hakkuni partiji sal dum wadi fodu fodu mi jaba e mi jabi na noy wadni
wallahi dum kay mi famana dum
mata fu bi be kay yardaaki limorne
ah wala
ah
min nanay an jido yardaaki
ah to joni
dari don en kay fu e gari be kettini e gomi fa wakati be kokka ereji recipiche on en ko hollata ko parti mabbe hebi min nanay fu fitina don en
to jonde en dari e le gure koddide ko wana le gallure birni don en dan tondu on nanay fu ko wi a har filla cuba kenda dum wadi no wodirno yoldi himbe na
ah
bimi har wuroji ladde ladde dinne noy kanne cubaaki mun kan dona on nanay
wuroji ladde lalle cubaaki kin en min nanay futo fitina gon wadi gadobe golle de on fujeyi no kuje mu gineji golle fujeyi wala futo min nani gineji golle gom jacci pilo tobe bende do pilo ke timi dari wallahi be tawi vote on no don no wada no yidira
aha ayo wot san de joni emila mada himbeje no burtirno wari wadi cubaaki ko conseillerbe ko jabbi dum kanye ko wada kenyan dum de buri jamaare
andi tinde den en ni woni hunde tutbe pamana wataki ki gandume atan dal bilata himbe benno duudi fotoji din en boodi laabi kay amma wobe bawa timol ande lamba parti mo be gidi on en don non atan joomu watti jungo no kuje didi tati to andi dum don do no bonnan dum no hana wadai non ni
non jaati
ano partiji din en te gomnati wadai golle mun en famtina himbe hollabe no vote wadirte don ni non dum hebi tinde
ay de dudal jama kay yahi sane burde hono cuba ko witno dum to na dum fu dum fotan ni
mi wala mi de nan sane fa usuma bukari
bimi hono cuba ki himbe yaabe wada cuba ki kenyan kanyo ko wadano ko conseiller be de buri jama are
a cuba ki en buri jama are gam illa ne wari tawi atawa himbe no dari no domi cubaaki to wada himbe foti cubaaki kido en wadi himbe sanne cubaaki depte e president o kan wodi himbe
on taki ke rewbe nati e majjun sanne hono arande ni na
rewbe e jokolbe e dotti e fo neddo fu wodi carte mudum wari wadi vote on
to madalla jokkay min jettima fadami noddede ma min paama no woni cubaaki sectori to endan birni
on sanne Ousmane Boukari salam aleikum.
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far'a
92 FM.
Studio Kalangu.
Nawantiri fawarjo ni eden tawa do endan do fi ko darto cubaaki ko wada kenyan e le kero leydi men Niger undu ko ndan dartna hojude horejo leydi keso e fahande do député be heybe waawbe joddo waade suudu sawar député be e der leydi Niger kenya on nani do studio kalangu e do radioji de golliditto kanyo e do internet dum e wonno dum wadiri kenyan de le kero leydi Niger fu alla e bandira bambe min neli yeyi e himbe latibe wobbe do inde amin to enda e der region war region rejoji jetat idu fura joji ngon ton lati no hojito hala dimi gatto do enda no nane fa no wodi joni gaya gonde ne jaa gaya du kodam fa baggol ma heedoyde e fa ne du kodna kerol e leedi benen gaya tondu moy woni en ton fadel alu jawali fadel warayna
alu assalamu alaykum
wa alaykum assalam
jawali
afine jam
wallahi sai jam wallahi gace fola
alhamdulillah noy himbe gaya waldi
to wallahi himbe gaya wali jam gace fola
ay Allah yettama to kenya mar joni ko cubaki wadi hanken warde subako du hono filla hono jewol ko heba dun yala biroji din en nan to cubaki waddo omba ma wakati han ombe dena
a to wallahi wallahi himbe bo be buitike be gari be gari be onki chudi to dunia yata subo be ko wi'e jande jetati ujai jande jenai fu dum fudu mabbi be fuddi e be lima bo
de on nanai kay fu to dum nyaldi dum hebayi wadde cubaki no wodir leleedi
ah wallahi to fu wadi subabi timudum be be limi bo dum wodi haneno dum wodiri gan min nanai fu min kande fa min nanai de to nokungo wi'a goddum hadibe ko wadi golle mabbe haneno dum wodiri
to jone jile mada fadel himbe warbe wadi cubaki be ko warno nyanne wadi ko conseiller dum kanyi e ko kenya dum de buri jama'ar duniya duddo
to wallahi min kande ko jimi himbe warbe to conseiller be duudi buri garube kenya dan kenya fa ko wi'e futurofu de duniya duda no jeso chudi to duniya yata subo amma ai wakati conseiller be bo duniya na no fa ko wiye ishay fu duniya na on dari yeso chudi to subete no ebe kedi
to jo ele hisabu himbe seni be kollay on do himbe hember foto wawi milede wari wadi cubaki ki ko horejo leedi kanyo e ko député en do
to be kollay min de taw amma de ko wiye lo fa ki ki de fu ma leedi fu min ke ban hane no en woni dum wadira
to jo no fa handen ele fi limorne on nanayi hakkune himbe parti dina wobbe wi amin jabayni wadai dum wadai fu gacce
a wala daga kenya nde da kenya ni bagan pewo na um duniya na um dari yeso chudi to duniya yata subo dum be dari e pewo ko be kedi be je anonu nde dum gainita amma de min nanayi to haure gum wari na boto be bi be jabai ko mi fu dum wadi hane no dum wodiri mo fu no nani noy hane delege mbe no be nani noy num parti mabbe hebi fu be jabbe mabbe no no mo fu butu sankiti mo dum hane no dum wari
to ko be burtini e jile mada jong himbe bo fay e filla subagongol ga ayi edon tidi gan fotoji himbe be e filla mandeji parti di anay bofi majju sanne
to en tout cas de jonde min naonde min kedi min jia haneno no be teni hokita mi habaruji gande fa jonde duniya no de jawbe to on daro e haneno dum wadi kambe no woni hokka haneno no en duniya hebi men de min no de men golita e no
to himbe wombe no subobe be gadana on fille be bi'a dun tidibe gadon gon
be gadde wala ga be viande hane dum wala woni e dum yawa hane dum wonu dum ya se dum yawa kande be gondu gama be gonu me be biami
afa anana du yala no wodi himbe latibe kayndu hebay wadde cubaki ki gan jogaki talkina ko nandi e mudum
min nana du en tout cas min kande fatu gon do wonde to no dum no dum bodde geniji de gureje min nana du non
to fadal alumi jettima daade gay fadda min nodde tema ka senna min nana no woni no cubaki en timmirto en dam
studio kalangu
le programme de studio kalangu
a dosso
sur la radio fara
92 fm
studio kalangu
nawantiri joni ni sey ndewen to en dam belle yara belle yardu ko ndan bandi en hajara atawado na assalamu alaikum jawali
salamun
baldum alhamdulillah hajjara min injette sanne ko tay ala siri ala domi noy non ara belle yarto en cubaki en wadira wa filana de min nyaloma kenya on warri
to wonna cubaki ken inno ki wadiri o en ni belle yar min galana durodi ko hemri he tapan e jena he nay amma de majum fu ko min filori fu min gi ay fu matsala gado de mawki
de noy jama'ar wurtake kenya sanne yaade subo wade
to wallahi jama'ar wurtake sanne gan komin gani ila kikin min ka kon murti ne hi e kon agutom ya ta mu wado a cubaki am kom ye illa yambe idi ne hi nyaloma na ko yambe geta ti kom hebi jam jama ari wonde harton
nan non wa wiade biroji din be mabbay dun lawbe acci himbe hebi sube ke fa gasinina
to wala be mabbay dun law gam ko be gayni miden to en na ko yambe jeetati yambe jeena miden to en miden dari miden dara e gi so be de gayni ko yambe jeena foti ko be gayni be gari be gabi talki illa gondo gada on na ko ardi don be gabi talki ben don kuna ko ben don fu be gayni kibaki mabbe gabe be ma
te wakati o be puddi limor nenne
wakati mo be puddi limor den be putana ilem be jeetati subaka be puddi na ko yambe sappo e go ko be gayni
joni on nani noy jamaare yala e se hojama do hember himbe foto woni ko yeccuba ki en nan kenya na on kebay kabar dun on gina
to lai joni kam min kebay kabar dun on gina amma mi dem meri mi don kettini ko teni basata gam joni fa han himbe wobbe bab gare gina mota gin ko adu abe de gadde
da habaru nena gune en da hajara on nanay fu on to wadi on ko hulini seddana
to wallahi to hun ini ko ana gam fato dum ya tabun boda me sele prese balear o wadi o sirike dum puso ge gara kabbi de gara mo nokuje fu ko dum andi
je be do mo himbe fa wodi
mhm
to joni o fa hande har filla gado chuba ki ayi himbe hewbe no bofa ele bofi gadoji di enda on nanayi dun don ne dum wontir ya sal himbe jiti dana wadirtena
to wallahi min kal to mi yeto yeso an kai to mi yeto dum firti kesuji in yeso am mata da fuwa wa tai to en gan chuba ki no ki wa ira ki wa no ki andira ko ki wada in de ge gi ko mu in e firta ma illa be gara ki chuba ki bu gora
aha to gara majun e joni parti di inda wi de ke nina hakkuri mu en ton
a ngi ay no tan fuar to en gan fato dum ya tan bo parti fu yari de lege mu yeso mabbe dum firti kesuji in mon go wari yeso mabbe
dum wadi yarda hakkune mum fa wodi
eh
aha to joni ele mila mada e fa hande hajara e joni no wawi ede le leji belear ni enan kay horum se hojo wama dimma himbe wadube chuba kido e wannobe chuba ko ko sen dum burdudude
to anan ne kay min kay no min nan kay no min gi lele himbe bumboda e basi be gi chuba ki gada ci joni ke an maki bumboka ugon ka en gi ay gan himbe burto rike sanne je ga chuba ki no be
Har rewbe ne
Har rewbe lami tawi himbe sanne hana sedda har rewbe bumboda
rewbe hewi ko wonno wardo
hewi sanne
to fa handen joni ono filla ko darto parti di biida hala limor nde endan ko fudda dum en kebay fu to wi a wadi hono jaccar ne hakkune mabbe
to wallahi do en kay jaccar fon wadai gam parti fu yari de lege mu de lege din di de jodi be jan wonno wada illa suba ko onna ko lasar onna ko limo galgal wadi
insha Allah to hajara min jettima daade pelle yar fadde amin noddude ma min nana noy wonno chubaki horejo leydi jangal aranal kanye ko député be noy secteur et tok endan to fawar joni département mo pelle yar
studio kalangu
le programme de studio kalangu
a dosso
sur la radio Far'a
92 fm
studio kalangu
non fawar joni non kettini studio kalangu filla ko darto chubaki wadde leydi men niger nokku warande nokku to latidi ko nan bandiraabe amin wobbe jehi jilo weke nokkuje gon gam batte heba kabar no wonu yara joni ko tawani no woni fawar jondu konda ni biro goddo latidi kandu konda mabbayna yande jeddi emin tay sappo tat lasara tiagal be gadi erreji sappo didi be gadi chubaki mabbe dundu konda wonana to en dan to wite terminus dida bo le l'école mudum commune tata bo mo gallure nyeme nokuto lati fawar jon hono no tawdaadu kono ni hono subotobe hewbe ko wari subi ton endan bandiraabe amin jehi to endan njewtidi e horejo hono biro on endan on biro de vote on endan lati do kono biyetedo madan Ada Halimatu nani ko halni bandimin biyetedo Rabia Maikan
Ça c'est très bien.
What iri no haniri men puddi loy illa jande jeetati musubaka men puddi. Men ma e futuro jande jeedidi e mintaaje sappo itati. Hanu be wada cubaaki keme nayo e jeego. Yaabe suboyde keme dido e lasoy dido. Weli kan sanne. Hana ko hoyno kasen kuma on tiida e sanne.
Trop difficile.
Nani fahne Olivier Asogba vi kaddu kon yahi le commune Nayabo gam batte ayi an cubaaki wardi. Fe ko tawada himbe hewbe wi cubaaki wadi no wodiri wadi ko haani wadde heppata no wodi kullantereje latide fadde ke no kuje godde cubaaki wanni himbe denne ne kayni hono holjo seeda kala kanon won do fudum moddinama le biro mo ye on enda do tawi biteddo Rabiu Hamza Al-Kasum latido goto non enda gondo le biro on enda ni mo commune Nayabo do enan galle nyame nani ko haali no cubaaki wardi.
La grande difficulté
Sadorna mawdan amin dam kanni woni golle diddidi emin gormi den gada miden pamtina himbe nobe botoro miden kawji du fa handen filla woteji din enda himbe hewbe andano botoro be perodirta ala maji parti din enda kamfu enate himbe be miden kollabe tobe takka kulli mabbe jonkay kambe ni jey hitoyde natal neddo mobbe wotonto golle non de partiji din enda e gomnati kani wadude himbe de gonga ko e mabbe pirtaaki ba
pas du tout passé.
Na wantiri fa hande bandimi Muktaru Hamadu kadu yahinato en dalle region mo maradi nokkuto yo ndaro no wonno kulde gonno ndiara dun non wadi ko yawdi e fawar joni hono himbe lati be ngari fa jewa no cubaki wadiri beddu konda wana fedetende wane beddu konda ni hunno ko lati hono fa hande himbe non jewtintobe jeyabe e fawar jo sengo yannangi Afrique do enda wanep on enda ni mawdo mabbiete do Yakuba Tawoy o halani Muktar Ahmadou dum o yi ele cubaki enda.
Au niveau de la région de
région maradi yewtintobe cubakiji din laso dido min tawda yeso mabbe biroji din pirtete yeso mabbe duudi mabbete limgal gal fa handen yeso mabbe gal wadete do cubakiji din gadiri fu sebe binde be kalana pelle de lildibe denino wodi sadorna mawdango kebaadam ibe bawidu halande seni sey dun dara dun heba mosola majjam min geeyidu fa handen ko biroji din endam pirtaka der wakkati bi ado yewtintobe beedu be wanep lildi gadanama ekkintinoje ko watta be bawa gadi golle mabbe
bien leur activité
na wantiri on ketini studio kalangu joni eden gondi e marhamma ara won donna
nyomati subhanu don faware joni to miten sudu palais de congrès mo gallu nyame do to lati sudu seni e hore mum don woni no hokka anu bi ko lima e ko heba e talki cubaki ko hore jo leydi kambe député be do
e puddi hokkude set na fuddaka gina
yerno kali rango mani anane ni fajo ni fu sigila ma faga ci jankal be hano nin be seni be mo no fu kam na kure mun to jotta amma faande hore je fudde seni o yottaaki
o taaki sa ko fudde halede ko heba
o fudaka halede hore je fudde seni on bumbo warajina
amma ka do won on hokko babaruji no heewi ko won ton wakkati bo kalte on
no wontiri hokko babaruji be leydi meden Niger be leydi janade hawtade be wiite observateur je wobe cubaki kin den don be leydi meden be den leydi yasin fulle tama der sudu du
jonkay be kokkay on wakkati be puddoto halugo ngol
fa joni ni be kokkay mi wakkati amma fu kay sigilama fa wodi jonkay an horaje sudu seni on ta heja
to min jettima sanne Umar Hamma. Na wantiri do wondu ko na faande to danten habaruji meden di latidi e ngadi dum gam batte famtinde hono keddi bibbe leydi Niger ko nyalli ko wali e ko weti hande de enda e do fi ko darto subagol horejo leydi jahangal arande al hawtade e deputebe ko suba ile kero leydi men Niger on nani du ko na en kaldi e himbe taabe regioji kewdi der leydi di enda gam batte andude noy wonno limorde e ko sakiti e kenya lasara ku warde jamma on harfila ko dar cubaki enda ko latidi ko ni himbe latibe yewtintobe juube leede janane e be leedi men Niger neldi e nokku warre nokku fu en no kala hala yide ke cubaki wadi no haniri cubaki wadi du konna do portal e pamral ko fodu wadai ko ngata milate wadai hakkude himbe non du konna ni limore ne non e hore mudum yaade yeso du konna en nanama dum woni ko himbe seni ben enda wurtini lasar ile habaruji amin di enda ko waro du konna ko beedi do ko min kalno suba ko fu min beedana on gam batte beedo on du konna famude fa woda. Assalamu alaikum nyallento janyal
studio kalangu no wadi sigilare maunde.